Cuando te van a tratar de amar tú. Cuando te van a tratar de amar tú.
Esto es Kiss, baby.
Chai, chai, te pares.
Nataka mastori,
yes.
Tupige mastori,
yes.
Yankweli mastori,
yes.
Naleta mastori,
yes.
Alikiba kawa simba,
no.
Nashilole ana mimba,
no.
Tena mimba ya kadinda,
no.
Lakikwete anaimba,
no.
Etinei anagorofa,
yeah.
Na vikenzo wanagorofa,
yeah.
Etiduli kawa lofa,
yeah.
Nauliza kawa lofa,
no.
Diamondi anakitambi,
no.
Malaika hana zambi,
no.
Nalinex anafuta bangi,
no.
Avuti bangi.
Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. No, no. No, no. No, no. No, no.
Magufuli mnampenda. Kikwete mnampenda,
yes.
Zito Kabwe mnampenda,
yes.
Mange Kimambi mnampenda,
yes.
Vita Msecho mnampenda,
no, no.
Hamumpendi,
no.
Ila Sheta mnampenda,
no,
eh,
no.
Hata Kitale,
no.
Watoto mnapenda shule,
yeah.
Mnakwenda shule,
yeah.
Shule ni mnasoma bure,
yeah.
Kila kitu bure,
yeah.
Kuna walimu madalasani,
no.
Mnasoma nini,
no.
Hata Isabati,
no.
Ubuyu na Visheti,
yes.
Napenda mademu wakari, wenye sura na shepu hatari. Wenye nyumba magari makari, wanalindwa na mbo wakari. Kwa Sepetu nimegonga,
no.
Kwa Joketi nimegonga,
no.
Gigimane nimegonga,
no.
Na kwa Wopa nimegonga,
no. No.
Ni milango jamani,
yeah.
Kalapina ni mlevi,
no.
Mnamogopa ni mlevi,
no.
Lina ni mlevi,
no. No.
Si walevi wa muziki,
yes.
On the mix.